ara fiyodugo lampuji e usuruji lat sababu wadde tiɗallaji ley gelle amen ɗe woni ko mim si botanaɗo goto gonɗo yooru kollitinɗo wiide paɗe indi mon haale feewi makko ley nokkuji mabɓe ɗe yimɓe joom en kaɓorɗe kaɗa e sakkugol nangugol lampo e usuruji tan kamɓe koye mabɓe jaati nanggata ɗum
gila 2011 nangol kalsi usuruji fuf heɓaka waɗede ley commune o ɓuuri fof leysel yooru eɗum nawi yo saabi rafidenago laamiɓe heɓe nokku o ko gari ho haɗi usuruji ɗi nangge kamɓe koye mabɓe nangano usuruji dabaji e kañe ɓiɓe jallo nder no kubningaji ɗi fay mbuɗe heɓatano
ƴiwde 2011 yaade 2020 yoɗon wattu momin keeɓi tiɗallaji sanne ɗum saabi ko himɓe cali o yettinde hakkeji mumɓen ɗiyo haalaji Ibrahim Kalil Touré maire commune Urbain Diré ley région Tumbuto
mbawanon
fijade ɗe guure ɗe ɗumi goto e caɗele ɗe jaɓo o yeddugol lam o yirwino sanne caggal ko muftuɓe 2012 ɓe nangui nokkuji ɗi ndenno goto fof witti noon guure ngala noon commune ngaji ngala noon heƴaɓe lamu fof wala noon goto fof witti kadi ɗo wattuji ɗi yimɓe le garti ana wara hitande hande fuɗɗi yaade seeɗa seeɗa
ɗum laatake sababu wadde tiɗallaji sanne keeɓa leydi meɗen ndi e wi Abdoul Karim Jammoutene yoɓɓugol lampo e usuruji ɓeydata yirwere
banggal rafidenagu le mali fayotade hitande 2020 rafidenagu no wodi noon sanne sa picci leydi ndi tati ɗiɗi fof wala noon e wi lamu saabi ɗiɗo selaji ɗi ndenno nokkuji hono Tumbutu gawo motti ɗekkidal ɗo kay haala wala nden ɗum fof laatake sababu usuruji ɗi heɓatake ɓuyti jaati sembe lamu o hinnadi almusaɗɗaji banggal cellal jande ekonande muɗum
Moussa Diarra kañum yo commandant Bura gendi gondi ley cercle yoroso wolti wiide no ɗen heɓirte jogola ana fawi dow kabaru politikaku mairi ngaji ɗi
effectivement
no gonga jaati kabaru usuruji ɗi newaki wattu joni o so banggal commune ngaji Bura e Kumbiya ɗen mbawa jaati wiide calaji yoɓɓugol usuruji ɗi no wodi wakkati joni o ko ɓuuri hewde yo saabi rafidenagu kar wodi ɗum rafu hinade e kabaru muɗum e anña lobbo toni a ɓami maire en amairi en e tendinoɓe soɓe kindiki kabaru muɗum no hanniri usuruji ne mbawno heɓede tatti jogaji
cela est possible
himɓe mali yogaɓe koltiwide dulla nafa yoɓɓugol lampuji e usuruji hewɓe mabɓe koltiwide himɓe fukani yoɓude ɗum saabi yo ɗum nafa suudu baba
usuruji ɗi no nafa sanne nonno soni ɗum jaɓaka ana tiiɗi yoɓɓugol usuruji wajibi saabi ɗum no hawtirte banggal okandi kalis leydi ndi soni neɗɗo salki yoɓɓude ɗum nawa jattirede hono ɓinguel leydi lobbo usuruji ɗi yo gollirgal laamu onon ɗum sambinta daro amsaɗɗaji golloɓe laamu ɓe faaba jamare nde e leyiwere leydi bangal muingol laawi e ko nande
muɗum
hedde Albasar Mahamad maire délégué Sévaré yoɓɓugol lampuji e usuruji yo wajibi noon ɗum watta fa jamare nde moƴƴinene gollirɗe e faabirede kabaruji kewɗi
usuruji ɗi yoɓɓugol muɗum yo wajibi yo jawdi ndi yoɓɓente heƴaɓe laamu ɓe les commune ngaji cercle ngaji région ngaji fay so wala ko joomum yoɓɓente haɗata ɗum latade wajibi nafaka usuru o yalla faabade ley yirwere leydi ndi e ɓiɓe leydi ndi ɗum heɓete le jogola ngalluje commune ngaji cercle ngaji région ngaji leydi ndi
caggal darnugol gollirɗe yoɓɓugol muɗum ana ɓeyda du keɓal ɗum latto sababu fa golloɓe laamu joɓe kañe golloɓe woɓɓe hono policie en humaniɓe saria ndenago ɗum woni ko tindini wiide andimɓe kabaru lampo